zako kwangu wala hazinishitushi. Hizo chuki zako kwangu wala hazinishitushi. Utakavyo siumbuki, utabakia kuchonga.